ne sorda si be jaharanno Isa nden jama kewdo jokkiibe rewbe diwnoobe Isa jilma galidu tawama don inna piya bedde mabbe na mboya saab kewti Isa dum bombe dido do kanube tontide Isa kamboydu tawama don be kawri gorko gomma ina yura siren ina indire simo ben doddima hebo wakko leggan badugan Isa elle o wakkingan be jotti nokku doti Isa hani tonte don be tontimo wakkat be tontan nooma den Isa wi baba ya fabsab be anda ko be ngatta den o tontida bombe dido goto jungo makko nano goto jungo makko nyaamo ngono jungo makko nano on na wiyamo ande hisin horma de kisinami ngon jungo nyaamo wi e ngon jungo nano ko sabi dena wiira ni o gorko wada e fay goto amma anenka ko ngadden dum bon meden hewti en ngon jungo nyaamo on wi Isa so non ni mobbo mikkitam wakkat ne kotoeda nde laamaade Isa wiimo hande pay a tawdoete e am algen hore diina ɓeyduna gonno ɗon kamboydina mbiya o hisini waɓɓe ɗo wawi hisinde hoore makko en jiyan ko waɗata so o kananke Israila fu lelle o jippo do leggan bardugan ɗo nden ka min jiyan min gonɗina ɓe cuɓɓi kaddule makko ɓe jiɗdiri caggal ɗum ni Isa feeki feekaago mango wi hunde fu hiɓɓi nden hakkunde nange nokku neɓɓi nden Isa feeki feekaago ɓeydi gasi wi baba miɗo hokkite yonki am nden Isa maayi gorko gomma ina indire Yusuf ne yura Arimate o yi o roko e Pilatu sab kanko ɗo hoorejo e almami en ɓe lelo roki Pilatu laawon heɓa o hooy Isa sabu wakkati hooreɓe almami en koƴi anniya heɓdano Isa nde kanko o jaɓanayno lelle Pilatu hokkumi laawon o ɓilto e Isa dow leggal palaga rewɓe jokkunoɓe Isa jilma Galili ɓendu tawama wakkati o yahata o ɓilto e Isa nde lelle o ɓilti Isa dow leggal badugal o tewti kasanke o fiili ɗum o yi o wattoyi ɗum lehi yanale heere nde fay goto wattaka tawi ñandem le o ñande aljumaare lelle rewɓe kooti jiidoti Isa woni heɓ cegulo ure heɓ mbawa ngar moƴƴina ɓandu Isa ndu lelle ɓe potini saabu weetiri muɗum e tawreta Musa haɗi tagolle